Ibyo byabereye muri karitsiye ya Mugunga, imwe mu zigize karitsiye mbi mu mujyi wa Goma. Mugunga ni karitsiye ikora ku muhanda Mugaruvago mujya Sake, ihana umupaka na komine ya Goma ahagana muri Sake. Nimwe muri karitsiye zituwe n'abantu benshi kurusha izindi mu mujyi wa Goma. Tukihagera twasanze imbaga y'abantu baje gushungera ibyabaye. Abantu babiri bahakomerekeye bikomeye bahita bajyanwa ku bitaro. Ni igisasu cyo mu bwoko bwa roketi kimaze guterwa muri aka gace ka Mugunga. Icyo tubona ni uko hari inzu eshanu zashwanyaguritse, izindi ebyiri zigashya, ibikorwa remezo birimo insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi ziwunyujije ku muhanda Mugaruvago mujya Sake nazo zahiye. Sadiki zirimo abagabo ni umuturage wo muri karitsiye ibi byabereyemo, yatangiye atubwira uko byagenze.
Ibyo twakwiciye mu karitsiye mu rugo wacu tugiye kumva twumva ikintu gitambutse mu kirere, abari kwanza mu ngambi imbere kusamusamu bagira ngo ni indege iri kuza. Abantu mu karitsiye bamwe baryama hasi, ikintu kiza kiri kuza kiri kuvugiriza, kirangije kiba kikubise mu mbuga y'umusaza, kiba kitanye umwana n'umubyeyi. Aho nkanya abamotari bahise baza bahita bashaka ku mamoto bahita babajyana mu kadisipa, kadisipa gahita kuvuga ngo babashyireho vuba vuba utu amabande bahita bajyana mu sebe. Babonye bombi imaze kugwa ngwaho, nuko abantu baje bahura gusa baza gutabara, inzu zirasenyuka, ikintu kidusanga kikubise hasi cyane cyacimbye hasi.
Abandi baturage twasanze batubwiye ko bakomeretse barimo umusaza w'imyaka 72 n'umwana we bari bicaye mu mbuga hagati. Dona Karibadu ni umwana w'imyaka 14 nawe dusanze aho ibi byabereye.
Bagenzi likuwa ikajipiga mule na moze na musika na kengine.
Iyi bombe yaje ikubita hari iruhande hari umusaza ndetse n'umwana muto, abo bose bahise bakomereka. Ibi byateye ikibazo gikomeye kandi abo basaza berekejwe ku kigo nderabuzima. Ubu ngubu biduteye impungenge cyane. Ubwo iki gisasu cyamaze gukubita ahangaha twese twagize ubwoba, kuko nubwo cyazaga twari dufite impungenge, ariko twahise turyama hasi nuko tujya gutabara nyuma.
Iki gisasu kimaze kugwa muri karitsiye, abaturage bahise bagira icyo bagikomeye, batinya ko ibikorwa by'iterabwoba bishobora gukomereza mu mujyi wa Goma nk'uko bimeze muri teritwari n'umujyi wa Beni. Hodari Muhawe Darius ni umuyobozi w'urubyiruko mu mujyi wa Goma, asaba inzego za leta kugira icyo zikora vuba na bwangu mu kurinda abaturage ibi bisasu.
Ngiye nk'umukuru w'urubyiruko rwa Kivu y'Amajyaruguru, ikintu ngomba gusaba government ni ukuvuga ngo bakore ibyo bishoboka byose, bakore ikintu cyo bita nani kureba irambunda M23 gukoresha reba bitangirwa mu mujyi wa Goma. Irambunda bagomba gushakisha ukuntu kose na drone zo bafite ukuntu bayinetraliza, kuko sinone cyangwa jo gusa ahubwo ndi kubona ko ibombe iratumara cyangwa simbunda bari gukoresha iramara abaturage hano mu mujyi wa Goma.
Guverineri wa Kivu ya Ruguru General Peter Chirimwami Nkuba yahisagera aho ibi byabereye. Uyu yihanganishije imiryango yahuye n'ibi byago, anizeza abaturage ko leta igiye gukora ibishoboka byose mu kurangiza intambara irimo gutera ibiza mu baturage. Kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa Kongo nibwo mu mujyi wa Goma haguye igisasu nk'iki, ibi bikaba byateye impungenge mu baturage. Ibindi bisasu byatewe mu mujyi muto wa Sake na Mweso mu teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zihanganye zirimo FARDC na M23 zikomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'ibisasu na za bombe ziterwa mu baturage. FARDC ishinja M23 kuba ari ibitera, M23 nayo igashinja FARDC kuba yibasira abaturage. Abaturage bakomeje gutakariza ubuzima mu ntambara zibera muri Kongo, cyane muri teritwari za Masisi na Rucuru, aho inyeshyamba za M23 zihanganye n'ingabo za leta FARDC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.